come on, let's start. Yeah. Mungo doya kaweweta. Twin to the fence dancer. Kukundisha majeshi. Tuchunga Uganda na wanainchi. Mota kaweweta. Twin to the fence dancer. Kukundisha majeshi. Tuchunga Uganda na wanainchi. We began to double five. Kaweta recruit training school. Our mission to train the army. Transforming Uganda to a better political ground. Training citizens from civilian to a cadet soldier. Train so hard and fight so easy. Is the motto today and tomorrow to our soldiers. A stable Uganda is a secure Uganda. Training the future army with discipline and professionalism.
We thank you, Muse, CDF, CLA, CTI. For the good job, Asante Commandant, CI, CC, PC. Asante,
Mwadoya kaweweta, train to defend dancer, kukundisha majeshi, tuchunge Uganda na wanainchi, mota kaweweta, train to defend dancer, kukundisha majeshi, tuchunge Uganda na wananchi. Sansore peke, jeshi mupya tumejifunza, mjenge jeshi ya kesho, kaweta asante. Nga hato panafricanism, reinforcing African nations, na missions ayu PDF, kanuranyaga asante. Mashikuru mashuja ote, kuingilia kusonga mbele, zaidi ya changa moto zote, UPDF asante. Kazi ya jeshi siyo laisi. Ya utulivu na uvumilivu mnapande asante. Mwato ya kaweweta, train to defend dancer, kukundisha majeshi, tuchunge Uganda na wanainchi. Mwato kaweweta, train to defend dancer, kukundisha majeshi, tuchunge Uganda na wanainchi.
Wanainchi tuyungane, kurusia jesi mawe mwachane. Baganda bamwe, yeah. Tuliba Luganda, tuliba Seluganda, tuzaliwa Uganda, Fernande katuzimbe Uganda. Nkwetaga, onetaga, otwetaga, tukwetaga. Kurobulungi wensi yafe. Okwetala kasa kubi, mukuveko. Okoche bipira chibi, muchiveko. Soge zibanyiga, tuzikonjole. Kote labo waka.
Mwadoya kaweweta, train to defend dancer, kukundisha majeshi, tuchunge Uganda na wanainchi. Mwadoya kaweweta, train to defend dancer, kukundisha majeshi, tuchunge Uganda na wanainchi.